Kucha waze, hey. Fifika kabizi wabucha waze, hey. Tule ujana tufiki uze, pesi na tongozo kiwa domo zege. Kwa nema ya Bwana na ifunuliwe, mama mekaa vibaya usia chungulie. Wakubwa tunasema mtoto halali na pesa, ukichunguza mambo yangu takufa na pesa. Inikosea kabla janema msamaha na sametu, sifugi stress, maisha yangu ni sheretu. Dunia duwala, sishindane na ulipotoka, iyo haikomolewi Bwana, mwenyewe utachoka.
Haya, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Haya kama dia, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini.
Pereka chini wei subirie juu. Maisha mazuri na bado sina makuku. Mtanuna, mwisho mtasusa. Semenda tofari, mje kujenga ufa. Shida wote tunazo na bado tunabanjuka. Tusha mtuka na mamba na mto tunauvuka. Treni meanguka, pilo umepathuka. Shajijuo na kipala unataka kusuka. Hizo chuki zako ni bure. Uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere. Tusha zichanga changa njoture.
Haya, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Haya kama dia, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.
Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Hizo chuki zako ni bure. Uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere. Tushazi changa changa njoture.
Take five now.